sunt pendea n-a tămani că te haura toate lunii ani tampa bila cu zali tini wangu wa moyoni sema baby niki cu chiki uki smile on my hopes are bright kila kitu so fine everything alright mate yako ya meta ya vutia mpaka kipofu usafito weka mbele hakuna chitote chafu penzi letu la kudumu lisiwe mapenzi bibu naomba mola sote tuwe wa aminifu
ijapo wasema wanipenda dai moyo wako wote pia unipende from today to leo hadi mwisho ijapo wasema wanipenda dai moyo wako wote pia unipende from today to leo hadi mwisho
ini inlet ya love ama outlet ya stuff ka love tu kwa sababu ni state ya kushalau wanidharau moyo wangu wa umo na shindwa vipi nitapona nione kani takoma labda ini noma tayari nimekusoma ikiwa nitaweza ngoja na shindwa kau utafika sina habari juu kama nimeshapita nitaanza kutangaza eti nimeshapata na believe takatika lakini naomba pia nipe muda nikusho how I feel for you I mean yale moyoni yanifanya mini dream of you na wewe waweza make dreams come true
sema wanipenda nayo moyo wako wote pia unipenda